ngati mukundiva kose kumene muli mungochimva ndithu kuti kuwala kwafika pa moyo wanu ndipo simukhalanso chimozimozi mosataya nthawi ndithu tiyeni tikamve mawu athu mu siku lalero pa 11 January. Tiwerenga 1 Timothy 6:18, kuti achite zabwino nachuluke ndi ntchito zabwino nakondwere kugawira ena nayanjane. Mu siku lalero tifuna tikambe za chuma cha umulungu. Chuma cha umulungu, tikumva mau awa amene amapita kwa iwo amene ali ochita bwino, kwa iwo amazitcha kuti olemera. Kodi ayenera kupanga mwantundu wanji? Ayenera kuchita mwantundu wanji? Pantunda pake ama yankudonera kuti asakhale ndi mphamvu chifukwa cha chuma chimene ali nacho, komano adalire mwa Yesu Kristo, adalire mwa Mulungu. Ndipo mawa kupitiza onena kuti iwo akhale ndithu otha kupeleka kwa anthu ena, azazidwe ndi zintchito zabwino. Chifukwa chani? Akuti tikamakamba zoti chuma kwa Mulungu, iye amene ali wochita bwino, iye amene ali ndi chuma, ndi munthu yemwe amatha kupeleka, ndi munthu yemwe amapeleka. Akuti pamene ukupeleka ndi pamene umakhala munthu wa chuma. Kukhala ndi chuma kwa Mulungu sikuti ndi zimene iweyo uli nazo zochuluka, ayi, koma ndi zimene watha kupeleka. Kumeneko ndi kuti uli ndi chuma. Ngati wapeleka ndithu kwambiri, anthu ambiri akusangalala chifukwa cha iwe, akuti chimenecho ndi chuma. Chuma kwa Mulungu sikungokhala ndi zinthu pa ziko lapansi, komano Mulungu amayang'ana zimene wakwanisa kupeleka, zimene wakwanisa kupasako anthu ena, akuti zimenezo ndi zimene Mulungu amawerenga kuti munthu uyu ali ndi chuma. Tikamawerenga mawu pa Mateyu 6:20, akuti tiye tisasunge chuma chathu pa ziko, komano tisunge chuma chathu kumwamba, akuti kumene kulibe akuba oti anga phwasule naba zithuzo. Kodi tisunga bwanji chuma chathu kumwamba? Timasunga chuma chathu kumwamba pamene tili ndi mtima opereka, mtima othandiza iwo ovutika. Pamene tikuthandiza iwo ovutika ndi kuti tikuzala chuma chathu kumwamba. Pamene tikupereka kwa anthu iwo amene avutika ndi kuti tikuzala chuma chathu, ndipo pa nthawi inake chuma chimene chija chizatithandiza, chuma chimene chija chizabala zipaso, chifukwa pali zinthu zimene sizimayiwalika, pali zinthu zimene sizimatha, ndi zintchito zathu zabwino. Tikamawerenga mawu pa Miyambo 22:1, mawu akuti zina labwino liposa ndithu chuma chambiri. Ngati uli ndi zina labwino, ngati anthu ambiri ndithu akuyankhula za iwe zabwino, akuti pamenepo ndi kuti ndi chuma chako. Akuti zina labwino limaposa chuma chochuluka, limaposa chuma chimene anthu angachiyang'ane. Zina labwino, akuti khalidwe lako labwino lopereka lipangisa anthu kuti akakukonde, khalidwe lako lokumbukira anthu mavuto lipangisa anthu kuti asakukumbukire. Ambu pamene ukupereka, pamene ukuchita ntchito zabwino, ndi kuti pamenepo ukupangisa kuti anthu ena ndithu akakumbukire. Iwe amene uli ochita bwino, iwe amene uli ndithu opeza bwino, akuti kachuluke ndi zintchito zabwino, kachuluke ndithu ndi kupereka. Pamene ukupereka, pamene ucha zintchito zabwino, akuti pamenepo ndi chimene chikaonese kuti iweyo ndiwe olemera, iweyo ndiwe ochita bwino. Usasungise kuchita bwino kwako pa ziko lapansi, usasungise chuma chako pa ziko lapansi, chifukwa chuma cha pa ziko chimatha, chuma cha pa ziko chimapasuka, chuma cha pa ziko ndetu chima bwerera kumene china chokera chima teratu ndipo alibe amene amakumbukira so koma anthu amakumbukira iye amene amatha kuthandiza zake iye amene amapereka kaye khale munthu opereka kakhale munthu othandiza anthu ena akuti pamenepo uzakumbukiridwa pamenepo ukazala chuma chako kumwamba kodi timachita bwanji mukupereka kodi chimene Mulungu anakupasa upanga nacho bwanji akuti pamene ukupeka anthu ena ndikuti makhanga ndikumuthokoza so Mulungu pa zimene akupasa ukumuthandiza Mulungu pa ntchito imene akupasa iwe uli pa ziko lapasi kuti ukachite zinthu ziwiri zikuluzikulu iweyo ukapeze chipromoso komanso ukathandize anthu ena ukapereke ukhoza ukathandiza anthu ena mukupereka kapange chisankho chopereka musiku lalero kapange chisankho chothandiza anthu ena musiku lalero ndipo pamenepo zako zikakuyendera zako zikakhala bwino kodi ndiopeza bwino kodi ndiochita bwino usangosunga zinthu pa ziko lapasi kulemera kwa Mulungu sikungosunga zinthu pa ziko lapasi koma kulemera kwa Mulungu ndi pamene ukupanga chisankho chomapereka kwa anthu ena zinthu zimene Mulungu akupasa chisankho chomathandiza anthu ena chisankho chozazidwa ndi kuchita ntchito zabwino ntchito zopereka akuti pamenepo uzaona kuti zako zikuyenda bwino ndipo kumwamba kukunena ndithu kuti iweyo ndiwe ochita bwino kodi ndiangati amene akusangalala chifukwa cha chuma chanu ndiangati amene akusangalala chifukwa cha ndalama zanu ndiangati amene akusangalala chifukwa cha zintchito zanu tiyeni ndithu tikapange chisankho chochita ntchito zabwino kwa anthu ena Ambuye akakudalise usiku lalero akakumenyere nkhondo akakuwalise pena paliponse pamene ukapite ukapite ndithu ndi zisomo za Mulungu ukapite ndi kuwala kwa Mulungu mu zina la Yesu Khristu Amen